Ono fizo keche ya mani wababoni Orwale lono lwelu chiko lwababoni Uli alieyo ngukuba kasabuni Kasabuni tude walodi Sichakwana nada kukasabuni
hey, Akasabuni
Natalabu mkua ukasabuni
hey, Akasabuni
Sichakwana nada kukasabuni
hey, Akasabuni
Natalabu mkua ukasabuni
hey, Akasabuni
Kanokote kagenda na momwezi Kase vinga teka sabatu lansipoti Teketa gaviza ayade pasipoti Teka chitinga teka kuchanga nononoli Teka minya mitima Teke kunya teka damulomas To uli labulumi Boya galango simbule mbalas Aganya bonze siva kukasabuni Kuwa masanyu ngajamu kasabuni Tuka kuwane pita waswane joni Kalichi kuteka sabisa ziloni Sichakwana nada kukasabuni
hey, Akasabuni
Natalabu mkua ukasabuni
hey, Akasabuni
Sichakwana nada kukasabuni
hey, Akasabuni
Natalabu mkua ukasabuni
hey, Akasabuni
Uwayo sendo lusi nofuna kandida Ate nchano damu kumira fansida Lavu ye Kampala ya fuka ya luseke Echo kubirinze nchano kumire mpeke Emi solo jeleze Kuja sabuni jeleze Nejalosho ni jeleze Chichama sanyu kaba ulu waga sela Aganya bonze siva kukasabuni Kuwa masanyu ngajamu kasabuni Tuka kuwane pita waswane joni Kalichi kuteka sabisa ziloni Sichakwana nada kukasabuni
hey, Akasabuni
Natalabu mkua ukasabuni
hey, Akasabuni
Sichakwana nada kukasabuni
hey, Akasabuni
Natalabu mkua ukasabuni hey,